tumeko pene bayo na kapapula umano no mugakire chiwandiko atena wofuo sambieko custom na kuenda giriro tatera na kubawa sangwao wakubula ekango yambuka usaluni omulungi jakolera era bobo musanzo mukamba ntina sobero ebikambo oya tabazo munkuli zera ntita abantu okweyisa batyo batabuse nnyo kandi baddeko n'abalala abeunaira ne bataba mikwano gyange ddala ddala nesitaani onasobola okutabaasa ky'obukyayi kuli ewabuganya okwagala nze saalina musango gweye okuneetamu ati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango gweye zizaalingambo mbadde mwagala nkyamwagala omuntu wange ono mwagala mbulira nkyamwagala okuneetamu ati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango gweye ave ku mambo era bw'oba omusanzu omugamba kukyokwetonda sikidde tewaba waliwo ekyekakasa naddala mu ekyo ndi musobya ensobi zikolwa bantu balamu ne zigonjoolwa bantu teziramulwa bwe kityo kijambula mu nsi teryatuukiridde bwe nte ebbaluwa mpandiika wakati mu bwetowaze ataggululeko ku ndowooza nze sirabawaawo nsonga nnyo kyenye ekyo kyasingiridde atyemula atya bwatyo gwakawala ng'ogwakalenzi gukyamuliwala nsabye bw'omusanga omugamba titusisinkane mwewantu eneewaffe obanzijewe tunyonyolegane muntu ku muntu ambuulire nange muyitiremu siragidde bulagizi nsabisa ttembe kubanga nze nkyamwagala bakyamwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala okuneetamu ati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya asirina musango kwe ezo zaali ngambo mbadde mwagala ankyamwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala okuneetamu ati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kwe ave ku mambo izuzali mambo kyolaba otya nimwetegefu okweyogerako kuba kyannanga sikimanyi ate mpulira nkyamwagala omwana nammwe mumumanyi kyaggwa n'ensalawo ate ku ssaawa n'evannyuma omulungi lwakyamuddemu ajja kuba akoze bubi abeera alimba ye bwe twattaka okwesigangana ddala yankyaya abalala Nene maliso yomu Nangumi angala ila Aoneta vera imba Mwenchomba tensaba usabi Teranga mamba Siwaliza kubanga tomanya Wandiba oke ngeye ndala Emitima kitu chuka chuka Etusara omdezi ya ukana Wakati muku marira Emitima kisara wengeri mbia Na imbono nchamu agara Mbate mwagara Umutu wangono mwagara Ulira nchamu agara Okuneta mwakia rimba nyo Nukusara okwe kuwakanya Siri na msango kwe Izuzari ngambo Oh, mbate mwagara Nchamu agara Umutu wangono mwagara Mpulira nchamu agara Okuneta mwakia rimba nyo Nukusara okwe kuwakanya Siri na msango kwe Izuzari ngambo Tumono mugamba Desikwe murundyo gusose Minopyo piravalunye Chirimu butondo kushaibwa Olavensi ya shao mununuzi Awatari musango Ne mugaruliri nyondo Nange wachika kasanja kuguma Mukama ya soko kugemura Nebu chatenga gavulula Ya chuse mirembe Abamu netubisi wembera Ngateyo mulala Awafunite mirembe Siwuli mutono nchabera bubi Na yebele mbera Sebatero kumbe ya kea Mbaba shara mbadibaga Na yekuono siri na msango Nina mwete gefo kwe yogirako Kuwacha nanga sichimanyi Nukusara wakwe kuwakanya Siri na msango kwe Afiku mambo Bamparisa Bankonjete Zirambu sauza Wakakasanti ambekulira Mazima kareze ngambo Wacha marira Okutugente gepe sivatu Oh, karoni